Macho yako Mungu huona dunia ni kote, hatua zetu salama nawe. Hauchuki nasi Mungu, tujapotanga mbali nawe. Watufuata kwa upole, tugeukapo upo pale. Jamani tunaanguka, tunavunjika, lakini Mungu ni nani atusimamisha tena? Tumepona, tuna nguvu, tuwashindi, Mungu atukuzwe. Jamani tunaanguka, tunavunjika, lakini Mungu ni nani atusimamisha tena? Tumepona, tuna nguvu, tuwashindi, Mungu atukuzwe. Wanakosa maneno, sijui nishukuruje. Mungu uwe kwangu, imani inadidimia. Machozi yamenifumba macho, ila na kutumaini. Chochote kitakachokuja, umenifunza. Wanakosa maneno, sijui nishukuruje. Mungu uwe kwangu, imani inadidimia. Machozi yamenifumba macho, ila na kutumaini. Chochote kitakachokuja, umenifunza. Japo ninaanguka, ninavunjika, lakini Mungu ni nani anisimamisha tena? Nimepona, nina nguvu, ni mshindi, Mungu atukuzwe. Japo ninaanguka, ninavunjika, lakini Mungu ni nani anisimamisha tena? Nimepona, nina nguvu, ni mshindi, Mungu atukuzwe. Wakati siwezi simama tena, ninapohitaji nguvu mpya, ninakutafuta kote ulipo. Masaibu yanisongapo, asema tuanguke kwenye mwamba, atushike kwa mkono wa kuume. Tuwe wateule wako Bwana, uje kutusimamisha. Wakati siwezi simama tena, ninapohitaji nguvu mpya, ninakutafuta kote ulipo. Masaibu yanisongapo, asema tuanguke kwenye mwamba, atushike kwa mkono wa kuume. Tuwe wateule wako Bwana, uje kutusimamisha. Jamani tunaanguka, tunavunjika, lakini Mungu ni nani atusimamisha tena? Tumepona, tuna nguvu, tuwashindi, Mungu atukuzwe. Jamani tunaanguka, tunavunjika, lakini Mungu ni nani atusimamisha tena? Tumepona, tuna nguvu, tuwashindi, Mungu atukuzwe. Jamani tunaanguka, tunavunjika, lakini Mungu ni nani atusimamisha tena? Tumepona, tuna nguvu, tuwashindi, Mungu atukuzwe. nguvu, tuwashindi, Mungu atukuzwe.